Yeah, so good. Where? Na Dr. Levy, collabing with Heavy. Yeah, MJ, I can't hear you. Sex mama, ring a baby. Yeah, toto na rangi ambuto, sap na pose. Vyako vito na shine of course. True, toto matawi ya juu zuri na figure na usijari weringa tu. Toto na nga, getu mwanga mshuma, nipeze dia catwalk na po cross kwa mta. Zuri wako wasiri, akili wako tajiri, heshima hadi usafiri, kuringa mnastahili. Ringa, bama ta, tozani mkoa wili, sio siri wengi tu na changanya akili. Ringa, wala usione so, kwani tayari tupo kwenye dancing flow. So deep low then bring it up slow. Napokata machizi wote wana back like whoa. Haha, ringa tu mama, wake fire hapo zushi bado wana kata. We ringa,
ringa, ringa baby kama unavyo ringa. Ringa, 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 ringa baby kama unavyo ringa.
Yeah, yeah.
Ringa, 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 ringa baby kama unavyo ringa. Ringa, 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 ringa baby kama unavyo ringa.
Yeah,
ringa.
Haha, woo. Toto mambika maridadi, unanipa midadi. Siku sifima kusudu na thamani za dagodi. Bongo ngejivunia kama ungekuwa first lady. Setu na kusifia, ukweli nakwambia mama. Kuwa nawe binafsi najivunia. Umbo lako ni lajabu, halijifichi hatu napova hijabu. Kama ungependa, umisi ungeshinda. Hakuna jaji wa kupinga, misi wodu singedunda. Getoa nuksi kwa mtu mzima lundenga. Kama kawaida, hupandishi mitungi, kinywaji chako ni soda. Unangara bila poda baby. Na kwa upeo mtoto mina kupashada. Kukumiliki nizali nasema asante Mungu. Hata shulo kufeli na unaishi Kiswahili, hupendi kabisa zungu. Kwangu fahari, weni binti mrembo. Sita kwa sita mtoto unayajua mambo. Sita kitena shombo, sita leta mtoto kambo. Nagopa kukupa mimba tatibuwa shepwa tumbo. Japo kuzana lazima na natakubaki kama pambo. Kuna watu anachonga eti mtoto unaringa. Na miswezi kupinga nasema ruksa kuringa.
Wow. Ringa, ringa, ringa baby kama unavyo ringa. Ringa, 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 baby, come on, have your ringa.
Yeah, yeah.
Ringa,
yeah, yeah.
Ringa, 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 baby, come on, have your ringa. Ringa, 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 baby, come on, have your ringa.
Yeah.
Ringa.
Nimeshona madem kutoka kila sehemu. Una haki ya kuringa, we ni bonge la demo. Mtani ni nane sikufahamu. Kila time nikikuona usoni unatabasamu. Machoni kukutazama mtu mzima sishi hamu. Una maumbile matamu na zedi umetulia na kichwani uko timamu. Na una mzuka kutaka kwenda Ulaya. Unakoma na chue ni badai uwe loya. Wewe sio sister duka nyaboya. Uzuri kama wako wengine wanautumia kwa malaya. Napenda tamavazi unayovaa. Napenda pozi zako kwenye kitu unapokaa. Simama tumbo flat utadhani bado jazaha. Nje kimini lazima thong kwa ndani. Na gitala news kathaki unoni. Ndo mana nikua nawe mkono daima ukondani. Nokenda club mabitozi livurugu. Lakini wanatulia wanapojua uko na sugu. Kwani wanajua sugu pia ni mtu wa mavurugu. Ringa, ringa, yeah.
Ringa, ringa, ringa baby kama unavyo ringa. Ringa, 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 ringa baby kama unavyo ringa.
Yeah, yeah.
Ringa, 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 ringa baby kama unavyo ringa. Ringa, 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 ringa baby kama unavyo ringa.
Yeah, yeah.
Ringa, 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 baby,